nidaamka digitalka ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo magaciisa DPCS Djibouti Port Community System oo dhowaan lagu soo kordhiyey adeegyada ay fidiyaan marsooyinka Djibouti ayaa haddaba si wanaagsan u soo dhaweeyeen shirkadaha macaamiisha laah dikadaha Djibouti. Maamulaha xafiiska wakaaladda caalamiga ee gaadiidka badaha ee MSC Mediterranean Shipping Company Pankaj Singh ayaa ii sheegay inuu ugu hambalyeynayo maamulka DPCS nidaamkan digitalka.
Immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative to
waxaan uga mahadcelinaya DPCS meelmarinta nidaam elektroniga oo isku xira adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata hawlahaasi. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaa ka wada faa'iidaystay dhammaan qaybaha ku lug leh hawlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajaynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS team.
Tayyashala waah maamulaha guud ee xarunta MTS oo ah shirkadda qaabilsan shixnadaha Ethiopia uga soo degay Djibouti ayaa isna ii sheegay inuu soo dhaweynayo nidaamkan cusub.
As you know, Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian import and export cargo.
Sidaad ka warqabtaan, Djibouti waa iridda 90% ay soo maraan wax islaafsiga ganacsiga Ethiopia. Waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iidaysanay nidaamka DPCS, annagoo kula xidhiidhna qayb kasta sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti, wakaaladaha gaadiidka maraakiibta, iyo in ka badan 80 kumbani oo caalamiya. DPCS waxaan ku fulinaa adeegyo badan sida shippinga, manifestiga, qaybaha cashuurta, ku talagalka baabuurta xamuulka iyo la socodkooda. Sidoo kale, nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabayaa baahida suuqyada Ethiopia, isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia u soo mara marsooyinka Djibouti.
And also time, in order to maximize those KPI, this technology is highly supporting us.
Mekdem Kasaye oo ah maamulaha shirkadda Impact Solutions ayaa isna ii sheegay inuu xusayo gaar ahaan qaybta qaabilsan customiska ee cashuuraadka ee lagu soo kordhiyey nidaamkan DPCS ee digitalka.
DPCS est une plateforme excellente. Nous sommes très contents de cette plateforme. Elle a commencé, on a été impliqués dès le début.
DPCS aad ayaan u soo dhaweynaynaa, waayo waa plateforme aad u wanaagsan, iyadoo bilowgiiba nalaga qayb geliya hawlahaasi. Waxaa kaloo wax la soo dhaweeyaa in lagu daray nidaamka DPCS qayb si gaar ah u qaabilsan cashuurta.
L'intégration avec la douane est aussi une excellente initiative parce que ça permet pour nous, au lieu d'avoir deux trois fenêtres où on va faire notre travail, ça nous permet à partir d'une seule fenêtre aussi de traiter avec la douane.
Safia Ali oo ka mid ah hawlwadeenada Impex ayaa iyadna ii sheegtay qaabka ay ugu hawlgalaan nidaamkan cusub ee digitalka.
Sistemkan ku socona waxa weeyaan, horta bookingan sameyna, booking intan sameyn ka hor Fred Porkan dirna boorka, marka la soo bixiyo lacagta ama sistemka haday noqoto, haday cash noqotaba, markaan soo bixino dabadeed sistemkan galaa, bookingan sameyna, slot baa jirta saacadda waqtiga, markaan saacadda doorano dabadeed waxaan tignaa, markay soo confirmeeyaan boorku waxaan tignaa pre-gate mill yiraahdo, meesha markaan tagno dabadeed gaadhigii nambarka gaadhiga iyo saacadiyan bookinga dooranay baan isku keenaa, pre-gatekan diyaarina, marka waan premeynaa shoferkan siina.
Sidoo kale waxaa adeegsada nidaamkan digitalka qaybaha marsooyinka Djibouti ee qaabilsan xiriirka macaamiisha. Marsada DMP Djibouti Dorale Multipurpose Port ayaa si xoog leh ugu shaqeeya nidaamkan digitalka. Dayibo Muuse oo ah mas-uulka qaabilsan qaybta qorsheynta iyo howlgalka marsada DMP Djibouti ayaa ii sheegtay qaabka ay u adeegsadaan nidaamkan digitalka.
DPCS horta wax badan bay noo tartay, oo anu waxaan ku shaqeeya waxa la yidhaahdo beerta planga, halkan oo ah beert application request. Waxay ka macno tahay markuu markabku intuuna iman ayuu soo dirtaa markabka caynkaasa imanaya, magaca caynkaasina siiyaan, and then waxay wuxuu siday noo sheegaan kabacdi. Waxaan kanu aragnaa dee intuu ka hor soo gelinba baan siinba beerti, aan baan xili xagu kusoo xiranaya keegu kusoo xiranayaan u sheegin, halka ma ku aragna then one treatina markan treatino ayan ka badi waxabteena halkan oo ah DPCS DPCS taas oo ah xiriir oo wanaagsan oo isheeg ka dhaxeeya boorka iyo client
roodo sikiye oo ah masuulka qaybta xisaabaha macaamiisha qabilsan ee marsada DMP Djibouti ayaa yadna u sheegtay inay soo dhaweeyayso qaabka wanaagsan ee shaqada way ugu fududaatay
awl koor kiliyonka markuu imanayo daalay wuxuu soo wada qaadanay dokumentiisa oo soo soconayay imba kiliyonka soo biroogii si jooga ayaa noo soo diray dokumentiyadii halka ma kala soconaa ana aragnay dokumentiyadii isku dhanyihiin anaguna faktuurka systemka ma dib ugu celinaa ugu darnaa kiliyonkuna isagoo jooga biroogiisa ayaa faktuurkiisa helaya marka wuxuu maxay ahayd kiliyonka wuxuu nagu soo dirayaa online buu nagu soo dirayaa dokumentiyada ku dhan
dhinaca kale waxa iyaguna si xoog leh u adeegsada nidaamkan digitalka hay'adda DPCR Djibouti Port Corridor Road iyadoo kula shaqeysa baabuurta xamuulka sida ee u gudbaysa dalka Ethiopia Maxamed Aaye oo ah masuulka howlwadeenada DPCR ayaa ii sheegay inuu xusayo qaabka wanaagsan ee ugu shaqeeyaan nidaamkan cusub ee digitalka ee DPCS
Djibouti Port Community System weyn DPCS faayido weyn buu noo soo kordhiyaa nafta DPCR hadaan nahay waxa aan ku wala shaqeynayno dhan aaladka aan ku shaqeynayno dhan ee wala elektronika weyn oo waa casri waagu hore waxa aan ku shaqeyn jirnay manual fiishash baa la buuxbuuxin jiray maanta aad iyo aad bay tii ay uga sii iyo uga fududahay
Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti